Алекс Бай.
И Куц.
Класс!
Така ни туди, ромба сабила раса, раруа мандраня, раса нюрока раса. Ни кукарура на марора, вези рол била шада. Кани кембича, туна кисунда, тукуа раса. Мидару, вези ндара, била шада, why lie? Канти нюрия, свези нюрия, на мафала, why lie? Natambua Casablanca from Kibao kwanza nyuri anezo shada why lie itabiri zimeanishika why lie sinikibela katamazi cheza chini na mandrani mbinya machali machali wezi mbinya kuna dema na dendi smoke na choke minjo don dada fanya nyukonyeshe minjo gagula agugu gagula agugu fanya nyukonyeshe minjo gagula agugu gagula agugu fanya nyukonyeshe minjo gagula agugu gagula agugu fanya nikuonyeshe mindo gagula agugu gagula yeah. Agugu
najua tu kuzangwai kazi ya kusecure maweng na mamali niko biashara ya kuslang na kusanif peng fulani alitreskani na ari bad boy mtriki isi ndenge ni machine na niki vibe na msupa hanipimi rodi na freeze adi na freeze majirani mrenga ndani ni krimi tuna slide to diani I hope you know that your jama si stepper uyo mtu wenu ni muoga tumegeuka wachawi tunawaroga na siporojo kusema kweli biashara imenoga ni control sikutwai na sijaoga
fanya nikuonyeshe mindo gagula agugu gagula agugu fanya nikuonyeshe mindo gagula agugu gagula agugu fanya nikuonyeshe mindo gagula agugu gagula agugu fanya nikuonyeshe mindo gagula agugu gagula agugu
Dara bila shada why lie Kanti nyuria sweze nyuria na mafala why lie Kina tambua Casablanca Fungi bao kwanza nyuria nezo shada why lie Itabidi zmeanishika why lie Sana kipela kata mazi cheza chini na mandrani Dinya machali machali wezi ni dinya Kuna dema na dendi smoke na choke Minjo don dada